www.malawiartsupremacy.com. Art with a purpose.
Step further, you know. Savoy cheese, like me, sir. Kutwa mene yonti nasi Sindi kufuna musa nongoneze bondo Kia letinga tiwa nkondo Masiku wakisi ya noa Ndisofuno sema chombo chako weka ngati noa Si hatu mugudia nao Usiku ni afisi nyumba mgako watoloa Batunga kwa nise kukala weka Preda mani kala Chifuwa tupe mani siso pweka Sujalufana kafuna kutawa
Ama kucheda ukapita